According to the Kenya Ministry of Health, one in every 5 teenage girls in Kenya has been impregnated. Most of the teen mothers are school-going children. Out of the 47 counties in Kenya, Nairobi County is leading in the numbers of teen pregnancies. This is according to the 2020 report by Office of the High Commissioner for Human Rights. More numbers of teen pregnancies were witnessed in the country during the outbreak of the coronavirus pandemic, with Kilifi County being one of the most affected counties. I am in Kilifi County. Here I meet Purity Wambua, not her real name. Purity realized she was pregnant after she missed her menses a month after intercourse with her Form 3 boyfriend.
Nilikuwa na urafiki na yeye ndo nilipofikia mwezi wa 10 ndo tukafanya hao mapenzi nikangojea mwezi wa 11 sikupata, wa 12 sikupata, wa kwanza sikupata, wa tatu pia sikupata hedhi. Nikashukuliwa na mamangu nikaenda hospitali nikaenda pia. Ndio ikajulikana niko mjamzito. Boyfriend wangu alikuwa akinipea pesa, yani matumizi, kimwambia sina nini, pesa ya kama viatu yanipa, nienda kununua pesa ya kutumia, yanipa. Kama uko na shida yoyote ukimuelezea kufanyia. Mimi nikadhania, sasa mvulana wa watu ananipenda. Pia mimi acha nimpende, ndio akalala na mimi ndio. Mimi sikujua kumbe nitapata mimi.
However, for Purity, the father of her child, a Form 3 student, has decided to shoulder the responsibilities of taking care of his child with the support of his parents. This has allowed Purity to continue with her studies. Over 500 kilometers from Kilifi, I head to Nairobi County that has had the highest number of teen pregnancies. Here in Dandora, I meet Joyce, not her real name. She is a young mom who got impregnated at 15 years of age. She got pregnant while in class 5 after having an affair with her classmate. She tells me the young man responsible for her pregnancy carries on with his studies as Joyce stays home waiting to deliver her firstborn child.
Nilipata mimba ilikuwa na stress kwa mbea mzazi. Nilipofungwa shule nikaenda shule, mwalimu akasema nirudi nyumbani. Nilikuwa na uchungu baada ya kufukuzwa shule. Manake nilikuwa nataka nisome. Nilikuwa na uhusiano na mvulana ambaye tulikuwa tunasoma sote. Baada ya kujua huyo mvulana akatoroka, sasa yuko kwao. Ningejua singekuwa na uhusiano na huyo boyfriend.
Unlike in the first victim, Joyce is not sure of whether she'll ever continue with her studies, as she has to find the ways and means of taking care of her child once it's born. Amina, also not her real name, is 15 years old and a young mother. She was defiled by her madrasa teacher after a series of attempts to lure her into the act. She was unaware that she was pregnant until her parents broke the news to her.
Yeye alikuwa ananiambia tu kila mara nikienda madrasa ananiambia maneno hayo mpaka mwisho, sasa ikabidi nikubali. Msichana alikuwa anakuja hapa saa nyingine kuchelewa, lakini mimi sikuwa nafuatilia kwa sababu nilikuwa naona labda saa nyingine kule kuna kazi zingine za kusafisha pale kile kiwanja. Hata sikuwa natazamia kwamba anaweza fanya kitendo kama hicho. Nilikuwa namuamini sana. Nilikuwa na hasira kali sana ningemupata. Sijui serikali ingesemaje kwa sababu huyo ndio mtoto wangu wa kwanza ambaye alikuwa mimi ndio yeye nimpatie ile nafasi ya kwanza ili hao wengine pia waonyeshe mfano mzuri.
As more young girls discontinue their education to take up the role of teen mothers, there has been calls to introduce sex education in schools to help children gain awareness of themselves as they grow up.
Those who oppose it think that comprehensive sexuality education is teaching children about sex, while those of us in the know believe that comprehensive sexuality education is good because it provides the age-appropriate messaging so that the young people know what to do at every time as they grow up. So it empowers them to know the choices they have in terms of decision. They know what to do in terms of when their rights are violated, and therefore it's an empowerment rather than a way of probably compromising the morals.
However, the church is opposed to the introduction of sex education.
The church is totally opposed to the so-called comprehensive sexuality education because it's foreign. It is not Kenyan. It is not from here. It is pushed by multinationals who have interests to sexualize our teenagers so that they can sell contraceptives.
The longer it takes for the state and non-state actors to find a solution to the problem of teen pregnancies, many parents have now been forced to introduce their young daughters into family planning. On July 2020, former President Uhuru Kenyatta directed the Ministry of Education, in collaboration with the Ministry of Interior, to bring to book criminals impregnating teenagers. Despite the order, most perpetrators of the crime still walk freely as more young girls are forced out of school and into motherhood. Reporting for Hubs Media Special Edition, I am Wamboi Kamau.